zara era ntuso kuyombe byekikuru ekubanga mumwe mulimu abakola ebinyiza mulina byemukola namwe ne mwewuyanga tokimanyi nti byokola okola byakisiru kansoke ne bano abanyi bawaraji mwe mumugula mumwagala mutola n'ensimbi kyokolu yiwa yogofesi nojita yona nojifunyanga ekidomola ekyokye nzize kabakazi mwatu namwe mwasobera ekiro kyonna osulowooza nfa babucha kumacha te yogosoka n'ebwero omusajja ne yebuuza yigwe nasuze nzita abaama lediyo mwenamwe mwatonyiza nnyo ku lunaku luli olw'okubala akalulu mwatandika bulungi awo ffena ne tweyagala nga mutubuulira byonna ebiba bivuddeyo bwe masaka ono wa yero yafunye abiri bw'atwe wa redi afunye lukumi bwe wayita ebbanga atere mu bivaako rediyo n'egikyawe yange n'enjikuba tteke abafuuwa emindi ninawo kyembuuza bw'otuula obulungi egaano kola mugifuuwa musiitamye muleeze nejjuule nga n'ekibuga ky'e Masaka okirengeza abayise okoze ekyamaanyi okwonoona obwana bwe neiba bwe buyita bunnaabo yenge ya maama Peter bw'atudde akitamye n'ebbwa atali bike kyokka lirimu akantu kalinganyiddo ya kyekoko abasawo abaganda mwatunamwe mwasobera kubye mugaba mulimu n'emikisa gy'ensimbi kyokka ng'essabo lyo lijjudde n'ebituli enkuba bw'etonnya obulwanne w'okolera emikisa gy'odiibuuda ng'ogigabira abalala gikoseze naawe zimbeesabira eyagaza abakwana abakazi nze nammwe mwantabula omukazi olumulaba weegomba bbina olutuuka mu kisenge temulifaako oddaku n'eyimba waali omwesebo ne mweyagala abakwata kafuyu nze nammwe mwantabula mwatukuba emigo olwakutambula ababiri kyokka abatuugo bamusuuka n'ekkumi temulaba nti nammwe mwetaaga okebera obwongo abakwata kafuyu nze nammwe mwantabula mwatukuba emigo olwakutambula ababiri nga kyokka abatuugo bamusuuka n'ekkumi temulaba nti nammwe mwetaaga okebera obwongo bakakiiko k'okulonda wamma mwakola nnyo ogaana disitulikiti okubala obululu mwakimanya gwe kikolebwa kisaasanya korona kwekubagaana obbubala mbwe muziyize korona abagala abaka abasajja mwattu nammwe mwantabula olikuumuka muno weno simbe n'obugere kyokka nga n'owuwo bamukyanga epiki laba bw'obasanga gwatese bwonootabuka
Yes. Very good composition.
Yeah.
Atenga ali mu style
yiye. Are you rhythmic?
Yes.
Kugamba
alina variety. Tali ku topic emu. Wabula ina subject jaliko. Naagiretera case scenarios. Case scenarios tutegeza nti agenze mu areas enjabulo yona naajja example emu. Example yokunyikiza obubakabwe. Okunyikiza obubakabwe. Atsinze kunsanyusiza wali wagambirira ddala abantu bwe babanga bagoba gundi ni banange tukyogereko banange tujje twekolemu omulimu olumu
kakyekoko
so nali njagala nkitandika kisulo kyulira ndoza tibatugire tujje twekolemu omulimu olumu abaserikale bapoliisi bano bamanyi nnyo okuyimirira ku makubo bakwata motoka zaffe ne bajje batuweeyo chance olunaku olu nga ffe tuli kukuba tukwata ebidduka byabapoliisi mulabe oba waliwo ekidduka ekisobola n'okubeera
waliwo zino eziberako
ero ezo
zabalaana eziberako ero tebana bampa
ate nekikusese okole ekizibu bwolaba breakdown gyakuyitira etwale emotoka yo nga breakdown nfunyo nyo nyo n'okusinga emotoka gyenonya
maliriza yegirwaziza tetanus oligino yenyini kakati namwe mujukire mu covid mwe twagambanga zero distance abantu tubabaganye okubeera nti ki naye ssebo mwe abafubutula abantu
bajjankaaga
ate mwena muli ku pick up mwatuwona nnyo wano awe twali tubatwalira mu kooti naye tekinabeera tulet tuyinza kwesiba kwani kozi bamusiba ennaku zino mutegeze ayinza tukwatirako ne tubawaabira
mabiriziyambako
tulese makadde
tulese makadde
kubanga ekintu ekyo netugenda